emhlabeni kaJehova sivina ngempela nisithekele bo isinyoni sihleze emthini alithethelela zonke izingane zakho obalana kusemhlabeni sivina isitholele
Spot.